download kupitia smokemziki.com.
Nikisema sana ntazu wa mizozo, mana misi jazo ya rongo rongo. Nimeishi miaka mingi bila mchongo, nikashindwa kutimiza zangu ndoto. Maneno mengi ntazu wa mizozo, mana misi jazo ya nono. Tiki na shida ni somo, dojiro nifanya mini straight kwenye ndoto. Na kimbia 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 kimbiza nao, tena 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 sana. Mta ongea 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 sana. Chonga 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 sana. Oh oh mama oh, nakanyagia oh mama oh. Oh mama oh, nakanyagia mama, nakanyagia. Kanyagia, nakanyagia. Kanyagia mama, nakanyagia. Kanyagia, nakanyagia. Nakanyagia oh mama oh. Oh mama oh, nakanyagia oh mama oh. Oh mama oh, nakanyagia mama mama oh. Na mwaka huu mtashanga zaidi, mana nazidi kufanya zaidi. Hapo nyuma mlisema mambo mengi, sitofaidi hadi siku ya idi. Mkasababisha nikafukuzwa kazi, mkanitenganisha na wangu baby. Na mwaka huu nasema alhamdulillahi, nitazidi kufanya hadi siku nazirai. Na kimbia 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 kimbiza nao, tena 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 sana. Mta ongea 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 sana. Chonga 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 sana. Oh oh mama oh, nakanyagia oh mama oh. Oh mama oh, nakanyagia mama, nakanyagia. Kanyagia, nakanyagia. Nakanyagia mama, nakanyagia. Nakanyagia, nakanyagia, nakanyagia oh mama oh. Oh mama oh, nakanyagia oh mama oh. Oh mama oh, nakanyagia oh mama oh.
Smokemziki.com.